kubuza ntomu kome kwaba mangelo ishayile ngiyothatha ntomu ngikwenza umngam ngoba umali phatile ngikuthandile ngisho umali phatile ngikuthandile ngiqinisile ntombi when we type yami muntuza wam ubuhle bukakantombi ngabaphthatha Shintindi, how pendu kubheke ngakimi intombazane, isiginci, masasikhala kanjena uzonkhoma impela ma. Shintindi, how pendu kubheke ngakimi intombazane, isiginci, masasikhala kanjena uzonkhoma impela ma. Esho, kiligiti, 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 skin sam so do. Lama batizo hlukana ntombazana ingane